nonke bangabenalibali igama ngusane ntoli bangani bami namhlanje indaba esiniphethele yona imunandi ibize ngokuthi igwababa elihlakaniphile kanye nomthengisi ebhalwe nguNatasha Simon bangani bami asiniseni imsakazo yethu ngoba nali ibali kudala kukhona igwababa elahlakaniphile elahlala lihlele esihlahleni eside ngaphandle kwesitolo esincane sedolobha. Wayekujabulela ukuhlala lapho ngoba ngezinye izikhathi izingane zazimnikeza ama-snacks eziwathengile phela esitolo. Wayethanda futhi bangani bami nokubuka izinhlamvu zemali ecwebezelayo abathengi ababeshintshanisa ngayo nomthengisi. Igwababa-ke elahlakaniphile laliyibuka lento libuka nje ukuhwebelana komthengisi nabathengi iy'khathi ey'ningi kangokuthi nje eselifunde nokubala igwababa. Enye-ke yezingane ejwayele ukuvakashela esitolo kwakungumfana omncane igama lakhe kwakungu-Joe. Uma wakhe wayesethi,
"Joe, ngicela ungele esitolo sidinga izinto zasendlini mntanami."
Nangempela wahamba uJoe ebheka esitolo, kodwa-ke lapho efika ekhaya akabuyanga noshintsho ophelele. Hayibo, umama kaJoe wambuyisela esitolo ukuze athole phela ushintsho oshodayo.
Unikeza uJoe ushintsho ongaphelele?
Kusho umama kaJoe etshela umnikazi wesitolo, kodwa umnikazi wesitolo hawu wavele waphendula wathi,
"UJoe, ngimnikeza ushintsho owanele. UJoe uthenga izinto zakho wasethenga namaswidi."
"Hayi hayi, mina mama ngizange ngikuthenge uswidi. Hawu, futhi ngikhuluma iqiniso."
Awu bakithi kwakuzikhalela uJoe, kodwa umama wakhe wavele wathukuthela kakhulu.
"Ungayisebenzisa kanjani ngempela imali ukuthenga amaswidi ukuqamba amanga, Joe?"
Wamthethisa uJoe, futhi-ke nje engenandaba ukuthi uthini uma wakhe. Umama kaJoe wamkhola umnikazi wesitolo. Igwababa kehlakaniphile laliyibuka yonke lento. Hayibo, labona ukuthi uJoe usenkingeni impela ngento nje angazange azayenze mngani wami. UJoe wayengawathenganga amaswidi, kanti umnikazi wesitolo wayenikeza uJoe inhlamvu zezimali ezimbalwa kunalezo obekufanele amnikeze zona. Igwaba behlakaniphile lihlelela imibono umnikazi wesitolo enza lokho ey'nganeni ngaphambilini. Igwaba behlakaniphile lanquma mngani wami ukuthi lesi senzo lesi kufanele ngempela sinqandwe. Landiza lehle esihlahleni igwababa lafike lahlala phambi komnyango wesitolo labuka umnikazi wesitolo.
"Hayi bo Wemlisa, tshela umama kaJoe iqiniso ubese umbuyisela imali yakhe."
Umnikazi wesitolo wavele wahleka. He bangani bami, waphuma esitolo exosha igwaba behlakaniphile. Kodwa igwaba behlakaniphile alizange liphela amandla.
"Uma ungalikhuluma iqiniso ngeke ube nokuthula wena."
Igwababa lasho kanjalo lase liyandiza labuyela esihlahleni. Umnikazi wesitolo akazange nje alinake nakancane, wabuyela esitolo sakhe. Igwababa elihlakaniphile lavele labiza bonke abangani bakhe wabatshela ngokwenzekile. Bangani, manje-ke wonke umhlambi wamagwababa bangani bami wawuhlezi esihlahleni phambi kwesitolo futhi ukhala kakhulu naningezwa bangani ubanga umsindo usuku lonke ngiyanitshela. Umnikazi wesitolo usedinwe kakhulu manje ngoba phela ukukhala kwamagwababa kwakuvimba amakhasimende akho ukuthi angeze esitolo. Ngakho-ke umnikazi wesitolo wathola ikadi elinobuqili ukuze liqoshe amagwababa. UCraft Cat wagibela esihlahleni futhi-ke nje esekulungela ukuqosha amagwababa lapho igwaba behlakaniphile lisho ngesizotha lithi,
"We Craft Cat, sicela ulinde asile. Umnikazi wesitolo la untshontshe imali ey'nganeni kanti esifuna ukuthi ayibuyise. Sicela usisize bandla."
UCraft Cat wamcasukela kakhulu umnikazi wesitolo lapheza ukuthi wayentshontshe imali yey'ngane. UCraft Cat avele avuma ukuthi lokhu kusiphatha nje kufanele kunqandwe ngempela. Wehla wagijima waya kumnikazi wesitolo.
"Tshela umama kaJoe iqiniso bese ubuyisela imali."
Kodwa umnikazi wesitolo wathukuthela kakhulu, wamqosha futhi bangani uCraft Cat esitolo. UCraft Cat akazange phela amandla, waqhubeka.
"Uma ungalikhuluma iqiniso, ngeke ube nokuthula."
Kusho Crafty Cat bangani, kodwa umnikazi wesitolo akazange amnake, waphindela futhi esitolo sakhe. UCrafty Cat wabiza bonke abangani bakhe ke manje abangamakati, wabatshela konke ngokwenzekile. Manje ke bangani, wonke amakati ayehlale ophahleni lwesitolo ekhala kakhulu bangani bami ubusuku bonke. Amakati akhala ubusuku bonke bangani, naningawezwa nabagwababa nawo ekhala futhi usuku lonke. Umnikazi wesitolo akazanga buthola ubuthongo futhi ke nje amakhasimende engasekho, ngakho ke wathola inja nesibindi ukuthi iqosha amakati namagwababa. Kodwa ke lapho inja enesibindi igijima bangani bami, futhi nje igijima ikhonkotha amakati namagwababa, hayibo bamxoxela ukuthi kwenzeke. Inja enesibindi yaya kumthengisi iyogunyuluka phela.
Tshela umaka Joy iqiniso bese ubuyisela imali.
Umnikazi wesitolo wavele wathukuthela kakhulu, wayiqosha futhi nje nesibindi. Inja yona ayizangi phela amandla, iyaqhubeka yathi,
uma ungalikhuluma iqiniso ngeke ube nokuthula.
Bangani, inja yakhonkotha, kodwa umnikazi wesitolo akazange ayinake. Kunalokho nje wavele wayiziba, waphindela futhi esitolo sakhe. Ha? Inja nesibindi yabiza bonke abangani bayo abayizinja, yabatshela ngokwenzekile. Manje ke zonke izinja zazihlezi zizungeza isitolo zikhonkotha.
Buselimani.
Imini yonke nobusuku izilwane zazikhala, hayibo zikhonkotha. Umnikazi wesitolo wayengakwazi ukuphumula noma nje ukusebenza, ngakho waqasha umlimi ukuba axoshe izilwane. Kodwa ngaphambi kokuba umlimi axoshe izilwane, zamtshela ukuthi umnikazi wesitolo wenzeni. Umlimi wathukuthela kakhulu, wabeseya kumnikazi wesitolo.
Usithathaphi ngempela isibindi sokuntshontshela iy'ngane?
Kwakubuza umlimi bangani bami. Umlimi wabeseqosha umnikazi wesitolo ngaphandle kwesitolo sakhe, ngaphandle futhi kwedolobha nakude. Umlimi watshela wonke umuntu ngokwenzekile, wabesebuyisela imali umnikazi sitolo ayintshontshe ey'nganeni, amagwababa, amakati, izinja, izingane kanye nawo wonke nje amakhasimende ayengevejabule kakhulu. Kodwa-ke idolobha lisamdinga umnikazi sitolo ozophatha isitolo. Yini konje bangani bami abangayenza? Ake sizwe.
Eyi, ngimatasa kakhulu ngokulima ukuthi ngingaba umthengisi. Kodwa-ke ngiyamazi umuntu okwaziyo ukubala nothembekile. Ah, yigwaba belihlakaniphile. Gwaba belihlakaniphile, ngicela ukuthi uphathe isitolo.
Kusumlimi, ngakho-ke bangani bami, igwaba behlakaniphile laba umnikazi sitolo omusha. Futhi nje idolobha laphila ngokujabula nangokwethembeka ngemva kwalokho. Sifike kupheleni kwesinye futhi isikhathi sendaba yakwaNalibali. Indaba yethu yanamuhla ibikhuluma ngokuthi igwababa ehlakaniphile kanye nomthengisi, ibhalwe nguNatasha Simon.
Kanti le ndaba ubuyethulelwa umkhankaso wakwaNalibali wokufunda uzithokozisa ngokubambisana neStandard Bank kanye neSABC Education.
Indaba mama, ngicela indaba.
Awu, ndodakazi yami, yazobuza kamnandi. Mutshela ukuthi kungani inyanga ibancane futhi iphinde benkulu ngenkathi ngiqala ukupheka ke? Uyayithanda leyo?
Kulungile. Kudala kwakunezela ligcwele zonke iy'nhlobo zezihlahla zesithelo. Isithelo kwakuyisona okwangekho umuntu owayesibonile noma owasinamitha, kwakuwulamula. Uyawazi ulamula uthi unambitheka kanjani?
Eyi, umuncu kakhulu.
Akunankinga ukuthi wabelana kanjani noma yinini izindaba ney'ngane zakho. Inqobo nje uma wonke umuntu ekujabulela lokho. Ukufunda njengomndeni kuvula impumelelo yesikole. Thola izindaba zamahhala ngolimi lwakho ku-www.nalibali.org noma ku-WhatsApp ubhale uthi izindaba ku-0600442254. Nalibali, kuqala ngendaba eqoqwayo.